it. Pause. Ty Weezy. 26 Life. We have a lot of things, but we don't show. Don't say.
Tukituliana sana tumepatia, tukipatiana tuombea kufulia. Tukichukiana sana tumevimbia, tukiovimbia naenda kusimulia. Tukatimbia, wanakimbia, stories zetu dada zao wanadisia. Nakanyagia, nakanya pia, wangekuwa Mungu singefanikiwa. Ndio maana sala nazingatia, mtono nanitebaria. So pombe tu kuku na bia, hata familia sina zingatia. Wanasikia kinanukia, wakija wao ndo takimbia. 26 nige tushaingia, physically zipo size baby mia. Kuna sababu basi tu, najibogeza abu basi tu. Kama na mwanangu Hamidu anakula nyasi tu. How we do, that's how we do. Tukila mitungi na mikasi juu. Tunamaliza na usiku huu. Hakuna I love you.
Naga love ataki dogo. Tukijua ni fake ataki shobo. Life ki boss with umli mdogo. Ataki chawa punguza zogo.
26
Frozen na roho mbaya kama vile nimepotea nyumbani. Na kichwani zimejaa kaya kama vile siko tena duniani.
Ndo maana na chana vibaya. Chana ili vibaya.
So fly kama chopa. 26 ya mandota. Mimba tu kishoboka. Na tuulei utalea mwenyewe.
Paranga leo mekutana mwewe.
Tumeishi kwa msada. Tumesomesho na mashada. Like raga.